Snoddy flow.
And your boy Prezzo.
Give me your hands. Let's work together in unity. Let's stick to the plan. Wa Kenya upendo infinity. Naomba tusikosane. Na tusigombane. Katikati situpatane. Tushikamane. You and I let the peace in the pot. Yes, we can do it. Ain't nothing hard. United, straight from the start. Stronger pamoja and weaker apart. Tupendane. Tupendane. Kila siku, you and your hoja. Staying true to the vision.
Stick to the mission.
We want no division, no confusion. Kenya is mine and is yours. Nairobi, Kisumu to the cross. Tumetoka mbali sana. Tusirudi nyuma, hapana, kazana. You and I like to piss in a pot. Yes, we can do it, ain't nothing hard. United, straight from the start. Stronger pamoja and weaker apart.
Tupendane, tuijenge nchi yetu.
Tusipigane,
tuilinde nchi yetu. Uyanzane, tuipende Kenya yetu. Jani ni ya land, nyekundu ya bloodshed protecting. Nyeusi is for the people, bendera yetu hivu ndivu ilivyo. Tupendane na tusipigane, especially if we got no good reason. Tushikane na tuambatane, together we build this beautiful nation. Hey Mungu, nguvu yetu, zidi kuleta baraka kwetu. Haki wengao na mlinzi, tuishi kwa upendo na amani. Tuangamize ufisadi. Tuwe chonjo na hao viongozi. Tuangamize ukabila na Kenya yetu haito waito wa chozi.
Tupendane.
Tupendane, tuijenge nchi yetu.
Tusipigane.
Tusipigane, tuilinde nchi yetu.
Uyanzane.
Uyanzane, tuipende Kenya yetu.
Tupendane.
Peace, love, and unity.
Tupendane.
Tupendane. Tupendane. Tupendane, tusipigane,
uyanzane,
uyanzane,
uyanzane
bane.